Binadambwana kutwa wanasemana na kusengenyana, mwisho ugomvi wanagombana.
Binadambwana
hawataki atakusali, kazi ni pombe na kamani, kukatisha na tamaa ufiki mbali.
Binadambwana
hawana shukurani, hata umtoe vichakani, kesho atakutukana hadharani.
Binadambwana
wanakesha kama popo, hawa kidimbwi, hawa koko, kujifanya wakishua, kumbe roko.
Binadambwana 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 Waonyeshe Waonyeshe
na shoga zake, wale wanyu wa kuchune aende zake.
Binadambwana
hawana tena siri, mueleze mtu jambo mko wawili, ila kesho tayakuta mtawa pili.
Binadambwana
leo wanapendana, yani paka na tatu wanachorana, kesho penzi limekufa wanafutana.
Binadambwana
leo yuko Simba, kesho yuko Yanga amesha timba, sijasema ni Manara mina imba.
Binadambwana 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 Waonyeshe